waliwo luzi oluzi olulamu abasena kone banywa aye luba wonye nyota we walule we kulule we kube mwolo kabibe bambye bizibwe bingi kokukiriza kukuwonye
tambula omanya kokukiriza yalenge kukufunda tolitya kwata Yesu kumona giro konoona tambula omanya kokukiriza yalenge kukufunda tolitya kwata Yesu kumona giro konoona
waliwo mukazi eyalwalire banga ngakulukute nako nganemba ntutasana bwe yawulira Yesu ntyajja natega wakiri akwata olugoye era yawona
tambula mumanye musukiriza tambula kwata Yesu
totya Wegale nebo bakale kumukwa kwitana yemusumu timangu jali okukiriza